Yaga. This is truly love, truly love. This is when I would work class.
You're lying.
Bezi upofu, kalili na mapungufu. Aoni ya tarufu, unusa ipi nzuri ipi mbaya. Nimejikanyaga kumpenda, kumpenda kisha kaenda. Kanijaza mavidonda, mavidonda. Aina uguwayo,
nende fall away.
Mwazenu na uguwayo,
nata nani nipote.
Aina uguwayo,
nikibidi nisimwone.
Mwazenu na uguwayo,
maumivu mapenzi.
Mapenzi na uguwayo,
nende fall away.
Aina uguwayo,
nata nani nipote.
Aina uguwayo,
nikibidi nisimwone.
Aina uguwayo,
maumivu mapenzi.
Uguwayo.
Penzi chupa la chai umeli mimi na sukari hakuna. Magomeni mwembe chai wanakuita mfano wa mama. Yeti ukajikuta aluatani kutupisha nishawani. Uwe baba wishi mazonge wenda waringia gombore. Mapenzi ni ache, nipe muda kidogo nipumue. Moyo komae, nipe muda kidogo nitulie. Ewe njiwa, peleka salamu. Nenda mwambie nimefunga ukurasa. Aina ugua, jamani na ugua. Mapenzi na ugua, mwenzenu na ugua. Aina ugua, jamani naumia. Mapenzi na ugua, mwenzenu naumia.
Naomba usinitoe kwenye pepo yako. Mana mie mnyonge mnyonge. Au umekunywa kombe mwana nisombe. Ili mradi umisahau.
Mwanaume macho kodo, unaga jambo dogo, havikupiti kodo.
Naomba usinitoe kwenye pepo yako. Mana mie mnyonge mnyonge. Au umekunywa kombe mwana nisombe. Ili mradi umisahau.
Eri niwe pofu kuliko kukukosa wewe. I go die for you, you go die for me, my angel.
Get you back to the love nice to be. This is when I work classic. I see my baby Karini. Baby sound on the mix. Baby sound on the mix.